Isifo socwane nenyebethu, iFMDC, saqhubeka ukusasazeka KwaZulu-Natal. Siphinde savela ngokutsha isisifo eGauteng naseMpumalanga. Kuwo omabini la maphondo, iifandesi zemfuyo zisolwa ukuba ngunobangela ukusasazeka kwale ntsholongwane. Iinkonzo zonyango lwezilwanyana eNtshona Koloni zibongoza abafuyi ukuba balumke kakhulu xa bethenga bethengisa imfuyo. Izilwanyana ezihlaselwe yile ntsholongwane ziyakwazi ukuyisasaza phambi kokuba zibonakalise iimpawu. Ngoko ke, kubalulekile ukuthenga imfuyo engabonakalisi zimpawu zesifo. Kubalulekile ukohlula imfuyo efikayo kuleyo unayo kungangeentsuku ezingama-28 ukunqanda naluphi na usuleleko olunokuba lukhona. Iimpawu zesifo zochwane nenyebethu ziquka ukuqhwalela ngenxa yezilonda ezingqonge impuphu, ukuvuza izincwe neempawu zomlomo obuhlungu ngenxa yezilonda elumini nangaphakathi emilebeni. Ukuba ukrokrela ukosuleleka i-FMD, nceda uxhulumane namagosa karhulumente kwiofisi yoogqirha bemfuyo ngokukhawuleza. Iinkcukacha zoqhamshelwane ziyafumaneka kwikhasi e-elsenburg.com kwiphepha lenkqubo yenkonzo zemfuyo.